Fresh Out Exclusive.
ZWAP.com.
Warambi, ufu, posangwa na Dr. Muguruse. Kindeza ni mfumu teku titurusi. Boss Roger Agent, ufu.
Simu yupi fashione.
Agu, agu, lendena wasuri. Ish,
lepo na lepo.
Basobu, nishumo bora. Ui, titi banshi.
We don't.